Ngingalanga umhlaba abantu abami Don't be a piece.